Exclusive music. I'm getting get to tell the people it's time is from Humphrey.
We the boy Adebali, Mr. Imani.
Mr. Imani kijaribu kufanya kitu wenye ulimwengu wanaanza nuna nuna. Hadi nimekuja shindwa kitu gani sasa nitakayofanya ili wanifurahie. Ndio maana mimi nasema nenda kwa kejalali, wenda yetu ndiye atakayefurahia. Nikicheza ngoma wanaanza kunisema eti Mr. Ima pia nikiruminati.
Na ulimwengu yashanitosha mie, yashanitosha mimi. Na ulimwengu yashanitosha mimi, yashanitosha. Nimeamua niende kwa baba yangu, niende kwa baba yangu.
Isha magumu sana ima mini nepitia na yogoda kani bless na kipawa cha muziki. Ndo manake unacheki inacheza ngoma zangu na ejani ke muziki.
Yeah.